Ati, amka asubuhi nikipiga kisala. Mambo iko fresh, mina feel tushava. Na ono meni text, ina worry nitakam. Uki call, nitajam, nikungori, nikubadu. Haya basi bonjour, osava, bimexi. Niko form, apata OST. Last one, letter, bestie. Na wakitre kuzua, basi bonjour, osava, bimexi. Niko form, apata OST. Plus one letter bestie. Na wakitre kuzua set risky. Suna joku enda class ni risky. Especially kama umechapa glass ya whiskey. Lini block but badu wana nichiki kwa big screen. Naza kujani sikuje siko show akajiski. Niki perform sing along si jiski na. How my fans na waranka real G's na. Niko kigat figi just na big G wa. Sioni nikitoka ukipiga si shiki ya. Miaka tano na badu mini mesalia. Kuna marapa na watoka wakabakia. Na haki ya wekwa ni unadhania. Kudani ya wadusi kaka chumbari mekujana kadania. So Kristo, uyo demu hunidandia. Na kuna manzi kwenye kona na niangalia. Na chiki kamebeba figa chupa ili ya gundi ya gundi ya wekwa ni unadhania. Amka asubuhi nikipiga kisala. Mambo iko fresh, mina feel tushava. Na ono meni text, ina worry nitakam. Uki call, nitajam, nikungori, nikubadu. Haya basi bonjour, osava, bimexi. Niko form, apata OST. Last one, letter, bestie. Na wakitre kuzua. Haya basi bonjour, osava, bimexi. Niko form, apata OST. Last one letter bestie. Na wakitre kuzua sisia tuski.
Napiga gumsa ya kafio. Unanisaka unipati unahatio. Mambanga mtani wanahatio. Alitrap shika mimba akahatio. G-shock kwa mwenyewe tunakasio. Baby tukutani hapo kwa mashio. Una morio ni na morio cheki ratio. But tukika sana utani hatio. Mini careless, ntatumia savings. Wakitupatia gas narudisha na hedi. Jaba ni nasiaga, dema nasianda. Balenciaga najua mnipendi. Sava bien merci. Ukiniona itisha Hennessy. Sprite man mimix na medicine. Lil minor na master heavy.
Amka asubuhi nikipiga kisala. Mambo iko fresh, mina feel tushava. Na ono meni text, ina worry nitakam. Uki call, nitajam, nikungori, nikubadu. Haya basi bonjour, osava bien merci. Niko form, apata OST. Last one letter bestie. Na wakitre kuzua sisi atusju. Osava bimexi. Niko form apata OST. Last one letter bestie. Na wakitre kuzua sisi atusju.
Tuko manguelo, tuko mafelo. Molikodin tunachanga nyanga za yellow. Glasi ya jini metepo na mayeyo. Mina brechin tuko hairy and mellow. Paranoid, namba ya pedi siezi weka joko android. Tabloids, kwa magazeti picha ziko on steroids. Weka namba tu msalimie. Naka ina bamba finya sana ndo akasikizie. Naka umenyambo sin karibie. Mini kojaba mambo shavo sin katsie. Naskuma namba na keroma ni mawetete. Wachekeshe ama fala na waitakase. Sai ni vibes na inshallah. Nguaini mapianga zimekusanya.
Shengi mimani. When does it need? She's a goldie. She's a goldie. Nataka nikashike nikafinye nikadare. Jaka jawai guzo. Nikifungwa duka. Mutamu